baby.
Humpo.
Baxa boy.
Hey, Angie.
Exclusive from Afrofire.
Your boy Glooch.
You're now rocking with Mr. Good Vibes.
Let's go, let's go.
Baby, basa kuname. Diwe uli mumutu mwanga, uli moweka. Mami, diwe taipi yanga. Ababe basala bose, ni maplanga. I would do anything for you,
for you, 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 you.
Anything I would buy for you,
for you, you, you.
Kamba pili bose nisachita ine,
for you.
Tomboni za bonda baby yeah.
I am a feeling yeni mvela okay aliko padi. Sunga one ni nasanduka na kadi. Nipali ponze tu matextu wa chikondi. I love you baby I miss your body. Iwe ndiwe maleji material. Ukasamba wanzako wa mafani malilo. So usambele nsoni ni use ve ufuna. Funda viri vose ni sakula ve ufuna. Vena wanzako wakamba nireke. Bati ni kumvela kunzuna ni keke. Ine kukusia awe ni neva wasie ba wate ife ni mofeva.
I would do anything for you,
for you.
Anything I would buy for you,
for you, you, you.
Kamba kere pose nisa chita ine,
for you, you, you.
Kati ni chombo nisa bonda baby ine,
for you, you.
Dawa ine ni kufeeling among our Zambia. Mwe wako dela haka inde. Paka tena ine mchalo mwako nikateke. Happy your president. Mumtima mwako ndaba na kufela. Ni malilo faka ten. Nino corruption ni masangati feng. Pingim pingim is a steady fake. Nifoba kukukulina na fajaki. Mwani seke sako chabi but on this track. Nifuno kuuza bazona. All of into veninga kuchitire weka uzaona. Nili faithful. Footy loyal, I'll do anything for
I'll
you.
I'll do anything
loyal,
for
babe.
You, for you, you, you. Anything I would buy for you,
for you, you, you.
Kamba pili pose nisa chita ine,
for you, you, you.
Kati ni chombo nisa bonda baby ine,
for you, 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 you.
Tungala na iwe, ine na punzila bambiri. That's why sini funo chetwa ine na iwe kuyamba family. Tungala na iwe, ine na punzila bambiri. That's why sini funo chetwa ine na iwe kuyamba.
Hapa olo kuseka makambi kwe langwe tunani sampola. True love na ipeza deka nirete lovola. Wachimoke na ask ifonga tigelo ndiwe wamene au die for.
Baby, basa kuname. Diwe uli mumutu mwanga, uli moweka. Mami, diwe taipi yanga. Ababe basala bose, ni maplanga. I would do anything for you,
for you, you, you.
Anything I would buy for you,
for you, you, you.
Kamba pili pose nisa chita ine,
for you.
Tumbo ni za bonda baby yeah.